Kwasem ebreni onia ebre asose obechi nkwasem. Mamadi aso befru obi bi obewo na wase won se nkwasem ebre edu. Ufifam fo ohoka fo ma ne onna fo fo. So wadam pa pamadi aso benyane won. Isa se ebre eye ebre hia ewo onipa asitina mu. Onya mi shura so wa crowdu se utie nkwasem. Em so fo akwa ifod. And I'm never try assembling. But what I say about Bompire? I don't form a bomb for because that was UI come for markets here, so it was the same pool would be a quiet mind, eh? Say, bit here was him. For junior commander, no show as from Benassi. You heard the chum, but the only war, you heard the trainer. The only one suit to the GDM. Rade was so by, see, Benyanqua, and any number so. It was at the resident. Amen. So for a quiet fault. Or for a coswara and no agent or smart for poor, a catcher column to four, or count to four, my decay to do, you made their sabaco, a quesi, their sammy and son, and a count to four, my decay to do baco, you move back on. Meanwhile, can afa their sabaco no home. I say, be beara, you beara, and you say, ebeye na idim nyam hye abrɛ onyankopɔn ntino kenkano ekase tse mudidi o monomo bibiara mo boyo no onyenene wene nyina hye onyankopɔn enim nyam ma me bisa ase so se kristo sum kwa wo sum no wo sum hye onyankopɔn enim nyam ana ana nipa hwehwɛ ni mu ana wo sum wunye duane dia odanya me ase e chene enim nyam hye rade ana mo adom so and unti and a menyani amidi, and I don't know if you are unyan shoe no ma. Sanya menyana poor can be biara ye biara. Sit in a more brabo. I say, ye denim yam shanya copon. Say, you ma ku ya, and unyam shan whine ye de mano. Me bomber day, oh, me modern bo, nedu made with me a business tacoon. Me away, and all. And auntie and I do be a no man we pay you away in a brabo. Nessay, the minum shun at the mall, tradium pong, young corpong, or both so near Sassio, those so I in the dress as I am nice in Tiaso. So young corpong we, and a menu me no, Nessay, the minum share manner. Only a million can say, Sansa, and I did excuse so, Casanamuno. As I'm a kind, say, be your baby or radi, shaman, the minum name show be. Ba onyankopɔ hwe empo enim nyama aye hwe ni bi na yagye me na yagye fa ebio nso kenkasem no mu amaye hu de asamie no e akoletofo ho ma edi kan etidu yimo de asamie no se munye adbirbi anto hidafu hilafu ana nyankopɔ asafo ne sintudia edi bibisa se watade empo a wo hwe kwa asore no to sin to dear Tuana, a sin to dear Tuana. Obisada, a year will be same, a year way, there are two nippers in Tudia, and a cassai, a purchase in Tudia. Emma, only pun no, cassa, ah, near Smithia in tea. Be a madam quite sorry. Our young po, Cassamo, the sin to dear two, a tipa. Would of four would cheer me. Bessa say, would you my own sin to dear two banner? Bibia, ejuma ye juma penny bibe kasa na so bekasa cha na kola no listen to dia topa na kola nso aso beka she penny no listen to dia topa bibi sa ose nya uye ana babo no kasa bibia mu yo bia no monyo ne se ento obi sin to dia kisofo fi enyum to obi le di nyuma mekan oh said I na mo yetu nyum na mo jengina ho no edisin tudi atoba e ma nipa ba so yo mbabio nsem mo mo nsem na mo bom said am yakwatafo sebe edisin tudi ato ediba mo ka me ho na mo sori sebe said ya o kandifo di asafo na nunu no ebe ka no edisin tudi ato ediba to smafo poor kind ase mo mo ye bibiara nso ahwehwe nya hwehwe ni mu nya hwehwe ni mu no ma nemo mo bibiara ye ubiara no ya nyase enyema enipa baako ana menko nti na mreye nemo mse beye mfasode ama nipa bebere se beya ye beji nipa bebere nkwa ana kwasa mna osma popo e ka no bibia meye bia so se e betimi aboa menua na na mpo no ne oni kristo no mabrabo ene me ni ya mereye no e betimi atweni pa na ba kristo nchen nkwasa mna mde mawe punia a uchie mi wawe kristo ni wawe nye kristo ni pepe se the challenge you share enye ade emfa nye hwehwe ni mu na hwehwe biribi nso ma wo nko ho na mmom no hwese beboa dodo na se beya dodo ni nyina benya nkwaje bio nso nya okano kunto foma di kan itidu ba ko nyumba ko no se mo hwe me sua me se da me hwe kristo sua no no dade na paul eye ya esi ye hwe no sua no na hwe kristo sua no osuafo paul bra Damascus ekwan so no na kristo yi ne ho di twere no paul ehun bibi won ho paul kasam no de na oyibia na odin oka ne kure ka na dwen se da na kren ade kristo ye kristo obi se na asama no kure na kure me se mo se paul nso ka na dwen ka no kure ezan so osuafo paul no bra Damascus kwan so no okọ Arabia ekọ tena ho ama nkonko no chirechire no mfie miensa eriti no ba bo se se Peter Kasa no se he encounter with the Holy Spirit din nkonko no manani achirechire bebre eriti no Yesu osua Kristo su ya bupo ya bono 39 lashes twan prepa 39 ba ni nyina no so afopo Kristo nti ti Paul sinipi okasa me Paul no smafo ameye no emfiri nipa na memfiri onyankopon a ofre me no ediminia wutie me wa wutie nkwase me asi Paul mo hwe me hwe me Paul okomo awutire mo Paul tumi ekom tumi de no aso Kristo nti ose mitimi ade nyina ayo wo Kristo a ohye me din no emu na me pese me bisa se pause me ni mo kom me ni o me me ni ma kusem die me po yaka yuda mo a me de me yuda ni pa mapa nanso nyese ohia anase aho twere nanso afu buku eka fa opo ka nemo mo no me ni ma ho brasie ene me ni akusem die nso bibia no me nyina akokwa me ome ni ekom ene akokosam ene hiedie bitumi ade nyina yo wo Kristo a ohye me din no emu Paul utumi se bodde buntimi runu mate to Kristo ho se tele metimi aka no no ezan se ayaudie ene ohaw ne ababrese pofafo Paul fani nyinemu edibe bia abo akra timika no ama nipa no owo kana ama nipa owo ne chen hunu se akwa owe de acha nyanyan chere akapo acha o be dibe do hirbe mienu de osafo Paul bewu pa no do tiase o tiase so enti no na ho brasee ne na ho fama ne winta so no ene o kase yehwe ne nsua no ene ne kwa do se asam no ebeko se dia Lifeway Media Ministry ewo United States of America eye ene na mkwa sam nso e kan yakopa sam a chere se wa wa toba wa wo ne ni da so ene e ya dombre ene ye nkwajida e ka chere wi jana swafo Paul etutu kwan bebre edu bebi a swafo Paul ka se ebreye so ema yampo yeditumi se yenkwa baye den ebefiri yen yensa nanso yamfa ye ho anto ya ye ho so ye mom ye de ye ho to nyankopon a onyane ewufo mu bankwa mu na oji ye da na onyane ye da a bibi kakre bi tu wana wa pa ba na wa to ba ni penyina hunu a e no kristo ni kwa ye fast na ni penyina hu so akwa we o chiri kom a ho chira kakra ba na ni penyina hu paul si mi ni mi hiedie mi ni nyoma bebra kokwa me hechu so osase ni anoso no obi obo nsuo na sukom de no na osese sukom de mema msua ye de vinegar ena de man so no pose mi ni msanyo mo wenyi nawo na so mitimi ade nyina kristo shamede e ba se yenso yesua bibi fi paul yesu ye kase yitimi ade nyina ayo wo kristo a o hye ye din mu e kwa sam bre ni minua se woni kristo a wo fa kristo o kraje nkwa e bre ni nie no ma na ese ni penyina hunu ni penyina ye bone na bone nso akatua ho ndi bone ani pa ye ntino onyakopon ni mnyawa de aboye ti no onyakopon yi ni do odo odo ye ni kire to ma kristo yesu ebewu maye na obi biara oh yes obeji atum no so ye bone ni na obeka no fom so akire hade yesu kristo na wasaba no facha no obeji no nkwa sɛ wɔ no pɛ mu wakoma gyituma a sɛnade yesu kristo sɔre frɛwufoɔ mu na ne mogya no bɛgye me nkwa bɛgye nkwa nti me nua wotie me ɛne mbɔ mpae meka na waka adimakyi nyɛ sɛ ebia woni mpaebɔ mma kwan wei ne ɛfa so ɛde serɛ saa mpae no ɛfa kristo yɛkrayɛ krade yesu bɛrɛ wase asɛm aba me nkyɛn ɛna de fa mfo nsuo nyinaa kyɛ me megye tom sɛ meyɛ odibɔn ani fa wo sɛ mekora agye nkwa poa me na mentumi tena ase ma wo wɔ me nkwanda nyinaa amen ɔdɔfoɔ sɛ wobɔ mpae wɔ gyidie ma menim sɛ ɛne gye aba heaven ɛmo so mfo akwaɛfa no mno kyɛ asɛme telephone numbe a ɛdidi so 0244-86-9499 0244-86-9499 Now the Ghana code na 233 na obey 0 no efre ni mu na wabon ni na ofre mi a ebeye den ebeba na bibi kiri wadwen a woni gye ho so a waka de ne nyam hye ama onyankopon yam hye aw abe mfidie so a say Facebook o hey obey send me Yahoo mail Jackson Hayford 44@yahoo.com Jackson Hayford 44@yahoo.com What do you pursue with your letters? PO Box 00256 Ofenso Asante Kumasi Ghana PO Box 00256 Ofenso Asante Ghana Yamishra say uti nkwasem dafofro so uti se yebonwuma se nkwasem breni a na obomode ase befre obi biara kan wabeti nkwasem I'm sure bye bye yeah onyangu banu masem yo onyangu banu masem wadi ba obi asinina janasi wangati asem na nya bibiara oyoyo onyangu pon na ngasa nanga pese